Immer Lenefeld, immer Lenefeld, immer Lenefeld, immer Lenefeld. Ungahamba umhlaba, uwahamba amazwe, izitho azikhuluma umndeni, mina mwana ekhaya komama. Ungahamba umhlaba, uwahamba amazwe, izitho azikhuluma umndeni, mina mwana ekhaya komama. Ungahamba umhlaba, uwaqeda amazwe, izitho azikhuluma umndeni, mina mwana ekhaya komama. Mana ngoxoxele imbundeni, umntana wasekhaya mama akangafuni ukumbona yaphambili. Uyawazi imbundeni, mana ngoxoxele imbundeni, umntana wasekhaya baba akangafuni ukumbona yaphambili. Uyawazi imbundeni, mana ngoxoxele imbundeni, umntana wasekhaya mama akangafuni ukumbona yaphambili. Ungahamba umhlaba, uwahamba amazwe, izitho azikhuluma umndeni, mina mwana ekhaya komama.
Ni no mwana kaya baba,